want. I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Kaza nana shule nilikaza ngama shule sikafungi. Saina tana mdani ya club ata on a Tuesday. Na miuji pata kila sana papa saka shude. Pasa pasa dansa mini mutu tuma tuste. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni star wa movie. Wili ya mebeba kama nganya ya mbure. Itabidi hata bili kizidi wika mele baledi na glass ya shopping for the girl day. Kite kaliki mamia kitans for the man day. Makeli mechizi non after club ni magare. Katikevi usiku yote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
My girl dem, wanta maliza the man dem. Sijali parent, washani malizia mshande. Jumande to mande, niweke clan dem. Tofoti kwa budget, plus na beste yake. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juhau my girl dem wako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kamtalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia beste yake na Hawaii. Na tupaluga nikioda tumangangu. Bade badae na kafunga kakara.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Aki anani marisa marisa na kafiga aki katika majaliwa hata niambia ame marika marika. Jio mepakisha maninja wote wame mkaribia. But najia mini ya kakita nyanya shisi. Kwanza nikichanga musha bale na matota whisky. Ajipata nisha manage kumsonge shia kete. Nikichanga musha bale na mashots kambili. Fukwe kule damage, madeni zizidi. Mashida badai, brother iko nene. Na assets on assets ka budget ya inchi. Na mkulisha the language, engie box we fit in. Paka pige dance ni rombo semwele.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so, like so.